Onani chitunzi tunzi cha kumi chisanu ndi chiwiri. Davide adzodzedwa kukhala mfumu. 1 Samuel chapter 31 verse 6, 2 Samuel chapter 5 verse 1 ufika pa 25, 2 Samuel chapter 8 verse 1 ufika pa 15. Afilisti anabweranso kuchita nkhondo ndi Aisraeli. Mfumu Sauli ndi mwana wache Jonatani anaphedwa ku nkhondo. Tero anthu anasankha Davide kukhala mfumu ya Israeli. Anamanga nyumba yache mu mzinda wa Yerusalemu. Mulungu anati kwa Davide, ndinakuchotsa iwe kukubusa nkhosa ndi kukukhazika mfumu ya anthu anga Aisraeli. Ndizakukhazika munthu wopambana anthu onse apa dziko lapansi. Tero Mulungu anakhazika Davide ndi kumpatsa mphamvu yayikulu kupambana adani onse a Israeli.